taka umirira animanye chivize wenjagala no kukola kule mandebira mkula banganda luka tabye nabye siwa biwandagala omukwano kotala dagala no kulio lumu merisi alinomu mwayokera zebova wendi bebi naluka yatenga beka nikirira teria kusinga anitunula baby girl babula kwagale byadanalo pretty girl yengana lyoka nemba muchalo
katino konkute tonta uliwa mungu ninyawocha jagala kubera nga wuba kwanga vira love mpewiza tolegera bigole bwotyo
sinasanga bwezikulu
eyali amanyi byona biroto
naone ndwadde z'okumwoyo
zikanzikalire mu lyato
ndi mugumwali wonga bongo
obaba yagala bakolime omukwano gwaffe guli mubire ekinuku kibapika batulike bayagala kusanga bisibe nga tebamanyi nakumanya gye biise temutu wabula kati mutuleke asumbira bongo navuye ntakula mbongo omukwano nange muwakongo ndi wano nesunga butoto kyalungi wakiraga lyebaga emondo seyanfuula na zondo kuba wakanga twezanyira tepo kampuusa ku supu w'empombo mbe kwagala woto ngotibula ng'okola byekyo ebibala by'omukwano nga nyongera kungula ng'okola woto tolekera bigole bwotyo
sinasanga bwezikulu
eyali amanyi byona biroto
naone ndwadde z'okumwoyo
zikanzikalire mu lyato
ndi mugumwali wonga bongo.
Okola chokutamia balala nkizude wota papa ofuna birunjo lya kumpogola bela ngonjagala esulozo mufano ngangogola baby sirichuka chikira dala munze munda ababye mitwe bazimbya tuberera tuliwa mubalimba bazungana ngampeo bamanye balemeseza njolo bataganga nkoko fetuba kutule biwawatiro tolegera bigole bwotyo
sinasanga bwezikulu
eyali amanyi byona biroto
naone ndwadde z'okumwoyo
zikanzikalire mu lyato
ndi mugumwali wonga bongo.
www.mp3ugandanmusic.com